VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America ut atak abeyang jimaata tigalgala ke sa sala ma folakka jal qabeyang sa sadit meter bandi kul sagal digdami lama digdami shanrat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jal qab bakka jirtan marat nagan kenya sinagau dagge fato ta kenya tamoltan ebla kul sadet barakuma lama kul sadet ke summe situn ke sanarra antu jube horat
Kanudu dubbisummaani namoo daandii dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan daayireektarri CIA Mayik Pompiyo hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun magaalaa Pyoongyaang keessatti icciitiin wal ga'an jedhu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets matoota du'a irra qabnu keessaa tokko.
Mootummaan naannoo Oromiyaa muudama haarawaa kennee jira oduudhaa booda dhiyeessina. Haleellaa mooyaalee keessatti raawwatame ilaalchiseellee gabaasa bal'aa qabna gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namo.
Siiriyaa keessatti lafa leellaan keemikaalaatti geggeessame qorachuuf ka bobbaafame garee qorannaa meeshaa keemikaalaa irratti dhukaasni meeshaa waraana banamuu fi dhukaan dhoosamuun himamee jira. Hoogganaan dhaabbatichaa qorataa meeshaa waraanaa kan keemikaalaa kan OPCW jedhamu Haimet Uzumuku arra ibsa kennaniin bakka tokkotti utuu uummanni hedduu wal ga'anii jiranii ergaan akka gareen qorannaa sun achi gallakkisee ba'u itti ibsu damee nageenyaaf tikaa tokkummaa mootummootaarraa dhaqqabe. Bakka lammataatti immoo dhukaasa meeshaa waraanaaf dhoohinsa dhukaatu gurmuu sana mudatee jedhanii jiran. Gochaan kun kaleessa ta'u ka dubbatan hoogganaan jaarmayichaa qorannaa keemikaalaa gurmuun qorattootaa naannoo sana gallakkisanii ba'uudhaan amma gara Damaaskis deemuu isaanii dubbatanii jiru. Miseensa gurmuu sanaa keessaa namni miidhame tokkoyyuu akka hin jirre tokkummaa mootummootaa VOA ibsee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp daayireektarri CIA Mayik Pompiyoo magaalaa Pyoongyaang keessatti hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin icciitiin walga'uu isaanii arra mirkaneessanii jiran walga'ichi qajeeltoon geggeessame hariiroon gaariin uumamee jira jechuudhaan fuula tiwiitarii isaanii irratti ka barreessan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets korri geggeessamu maal maal akka of keessatti qabatu hojjetamaa jira niwukilara dhabamsiisuun addunyaaf waan gaariidha Kooriyaa Kaabaafillee akkasuma jedhanii jiran kaleessa pirezidaant Tiraamp Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa Kaabaa walga'ii sadarkaa olaanaa geggeessan jechuun himanii garuu gara fageenyaan hin dubbanne. Kan lafa bashannanaa pirezidaant Tiraampitti isaan daawwatan Filooridaa keessatti jechuudha muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abes kaleessa tarkaanfii pirezidaant Tiraamp faarsanii tarkaanfiin akkanaa gootummaa barbaada jedhanii jiran. Namoonni siyaasaa Yuunaayitid Isteets bebbeekamoon kakaleessa du'aan boqotan haadha warraa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets durii ka George H.W. Bush Baarbaraa Bushiif kabajaaf jaalala qaban ibsaa jiran nama jireenya isaanii maatii isaanii biyyaaf uummata isaaniitiif kennanii dabarsan jechuudhaan kan isaan faarsan gabaasaa Ken Bredwiniif Mayik Bowman tujubeetu dhiyeessa.
Kan umurii isaanii waggaa 92 du'aan boqotan maatiin giifti duree Ameerikaa duraanii Baarbaraa Bush dhimma fayyummaa isaanii ilaalchisee ibsa xiqqoo kennan. Garuu giifti dureen kun erga waggoota dhiyoo as dhibee onneen rakkataa kan turan ta'uu ibsaniiru. Haalli fayyummaa isaanii gada deemaa waan deemeef guyyoota xiqqoo as wal'aansa fayyaa hin barbaadu jedhanii turan. Baarbaraa Bush dafanii nama aaran waan yaadan kan dubbatan turan. Akka maatii ijoollee Bush ja'aati. Haadha warraa pirezidaantii Ameerikaa 41ffaa kan George H.W. Bushiif haadha pirezidaantii Ameerikaa 43ffaa kan George W. Bush Baarbaraa Bush. Giifti duree Baarbaraa Bush qiyyaafata isaanii dura barnoota dhumarras dhimmuma kanaaf ka fayyadu dhaaba ofii isaanii hundeessan.
So the last nearly 30 years, you know, she's been the first lady of literacy and she'll always be known.
Dhaaba Baarbaraa Bushiif pirezidaantii kata'an Julie Fink. Waggoota 30 ta'uuf adda durummaan barnoota irratti hojjetaa turan yeroo marallee kanaan kabajaan yaadatamu fedhiif cichisaan qaban dhugumatti deeggarsa uummataa hawwatee jira jedhan. Ibsa White House irraa ba'een pirezidaant Doonaald Tiraampiif giifti duree Melaaniyaa Tiraamp barnootaaf cicha Baarbaraa Bush qabaniif galateeffataniiru. Bu'uura maatiif barbaachisummaa barnootaaf beekannaa kennuun isaanii milkaa'ina guddaa isaan argamsiisan keessaa tokko ta'ullee Tiraamp tuqaniiru. Biyyaaf maatiif cicha isaan qabaniif yeroo mara yaadatamu jedhan. ፕሬዝዳንት ድራኒ ባራክ ኦባማ ፍጊፍት ድሬን ድራኒ ሚሼል ኦባማ ገረላፉ ማሳን እና ዋይት ሃውስ ከሰቱራን ንተገርሲ ሰንጀዳኒፍ ገለቴ ፈተኒሩ ፕሬዝዳንት ቺ ድራኒ ቢል ክሊንተን ለ ባርብራ ቡሽ ዱበርቲ ጭምቱ ጀቹን አጃይ ፈተን ፕሬዝዳንት ቺ ድራኒ ጂሚ ካርተር ፍጊፍት ድሬን ድራ ሮዝሊን ካርተር ሃዳማቲ ጭቸቀብዱ ለምቢወን ፈዳውፊን ጉድነ ቢያ ከሰጣ ከህርማታን ለመጀጀቤ ሳቱራን እትንጀዳን ስርኒ አዋልች ባርብራ ቡሽ ሂውስተን ቴክሳስ ከሰት ሰንበተ ዱፍቱራውተ ሙፍጅራ
ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንቲን ተርኪ ረሰብ ጠይብ ኤርዶጋን ፍለኖም ፕሬዝዳንቱም አፍ ፓርላማ የሮቲ ሰገንቴ ሰሜ ወጋቶ ኩዱርሴ ከገጌ ሰሙተው ቤክሲሰን ኩኒስ ታይታ ሳኒ ገረ ፕሬዝዳንት ዩመታን ፍለተሙት ጅጅሩፍ ደንቃሌ ፉል ዱረሳኒ ጅሩ ከአበቴ ጅሩ ከን ፉርማተ ቲኬኑፍ ተውዱበተን ጅረን ከስላ ሰዳሳ በረኩመ ለማፍኩደ ሰገል ግጌ ሰሙፍቱሬ ፍለኖም ብየቲ ወጠበጅ ድግደማያፉር ከፉል ዱረኬኛ ከግጌ ፈሙተው ደከኒሳን ዱበተን ሆገናን ፓርቲ ተርኪ ጉድቻ ከናሽናሊስት ፓርቲ ጀደሙ ደቭሌት ባሄቺ ወሊን ኤገመሪ ግጌ ሰኒ ቦዳ ከፕሬዝዳንት ቺ ተርኪ ዋይ ጉያ ፍለኖ ሃራ ከነቤክሲሰን ተርካንፊን ካ ተርኪን ስርና ፍለኖ ሼካ ሆገኑማ ፓርላማ ፍለተሙራ ገረ ፕሬዝዳንት ኡመታን ፍለተሙት ከጅጅር ትዮተው ኩንሞ ፕሬዝዳንት ዳፍ አንጎ ረጀባከን ጀደመጅራ ዱመረቲ ወልሳን አልፊን በከማን ታምራ ደስታ አከተሳሉ ቡድቡን ሂመመጅራ ወልሳን ኩን ዱኩቢን ትደጋሜ ኦፊ ኮንኮላታ ኦፊ ገረ ክሊኒኪ ስላሴ ጀደሙ ዴሙ ሳፊ አከተሳው ወላሉሳ ቦደሞ አምቡላንሲን ገረ ሆስፒታል ምንልክት ጌሰሙሳ መደኖ ዱብየ ኬሳ ገባሰን ጅረን ወልሳ ታምራት አባ ወራፍ አባ ጆሌሸኒቲ ማቲ ፍሮተሳፍ ጀጀብነውና ኦዱናም ባፍቀምኑ ከኑማ
ከነጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሶቺ ሃሩምሳ ኤገለሜ ጭምሴት ፉፉፍ ጀጀ ሙዶ መሃራ ድግደሚ ሰዲ ከኑሳ ሀርአቤክስ ሴራ ገመካኒን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ካቢኔ ሳኒ ቦርቤክስ ሱጀዳሜ ኤገማ ጀዳ እስክንድር ፍሬውፍን ፍኔራ ጃለኒ
ዳዶ ግዱገሌ ሳኬ ሰትት ጋፈተማ ሲያሳ ፊጃር ሰባዲያ ተውዳን ከሙደመን ኦቦ አዲሱ አረጋ ቴሌቪዥዮን ኢቢሲ ዮካን ኢቲቪ ፈከብሰኒት ዴምሰ ሃሮም ሳገዲ ፈጎ ኬሰ ጅራቹን ኬኛ ቤከማ ኩመቴ ኢሰኬ ሰት ቦቆና ጀልቀባ ከቴ ኬሱማ ጀዳን
በተለይ የህዝባችንን ቅሬታ ከመፍታት አኳያ የመንግስትን አቅም በማጠናከር እንደሚያስፈልግ
ሙፈና ኡመተ ኬኛ ገመፉሩቲን ኡምነሞቱም ማጀጀቤሱን አከበርባችሱ ከነራ ከውዳን ረኮ ቡልቺሰ ጋሪፍ አካታ ተጃጅልት ኬነሙ ከኒላሌን ፉርማታ አርጉዳፍ ኡመተ ኬኛ ዋዳ ሴኑን ገሮጂት ሴኒ
ከናፊ ሆገኒ አመረመደሜ ካዮሳ ጉዳን ሁምነ ሞቱማን ራወቺሱፍ ቀቡ ጀጀቤሱዳን ሆጂሚሶ ማሰፊሳ ጀጀቤሱን ሆጂናን ናቡልቺንሰ ጋሪት ገጌፈመን አሪፈቺሱ ኡመኒ ፈየደማ ዋመራተ ኡሳ አሚርከኔሱፍ ሆጀታጅራ ጀደነቦ አዲሱን ሆጂን ከነትፉ ፌጅሩ ሃሮምሳፍ ዋዳ ሴናሜ ኬሰቲ ሀዮኒ ደርገጎኒፍ ዱበርቶኒ ሰደርካ ሆገንሳቲ ቆደ ቀበን ኦልካሱ ዋንተኤፍ ረመዲን አማኩን ከነረት ቅያፈቴ ጀቹዳን ኦቦ አዲሱ አረጋ ኢብሰ ኢቢሲፍ ገነን ጡሙረን ረመዲን ሆገንሳ የሮ አማት ገጌፈሜ ኩን ገመካኒን ሰደርካ ፌዴራላት ቆዲ ሆገና ኦሮሚያን ጉማች ገውምሰ ኦላና አከቀባቱ ረመዲን ሆገንሳ ከን እረዴቢኤ ገጌፈሜ ኩን ሰደርካ ሁንዳት ጭሜ ከንትፉፉ ተውን ኢብሰሜራ ሀሉመ ከናን ሙደመ ድግደሚ ሰዲ ኬነመን ኬሳ ሀንጊ ቶክ ቶኮፋ አደ ጠይባ ሀሰን ፕሬዚዳንቲ ታንቱ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ለመፋ ዶክተር ግርማ አመንቴ ሆገና ቢሮ ሚሶመ መጋላፍ መኔን ኦሮሚያ ሰደፋ አደ አዳነች አቤቤ ትጋፈተምቱ ዋጅረ ዳዶ ግዱ ገሌሳ አርፈፋ ኦቦ አዲሱ አረጋ ትጋፈተማ ሲያሳ ፊጃርሰ ባድያ ዋጅረ ዳዶ ግዱ ገሌሳ ሸነፋ ኦቦ ከፋሎ አያና ኢትጋፈተማ ሲያሳ ፊጃርሰ መጋላ ዋጅረ ዳዲዮ ግዱ ገሌሳ ጃፋ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሆገና ቢሮ ዲሞቲ ኮሚኒኬሽኒ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቶርበፋ ኦቦ አሰግድ ጌታቾ ኢትጋፈተማ ዋጅረ ፕሬዚዳንቲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሰደተፋ አደ ጫልቱ ሳኒ ሆገንቱ አባታ የታገሊ ወን ኦሮሚያ ሰልገፋን ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ሆገና ቢሮ ደርገጎታፍ ስፖርት ኦሮሚያ አከሱማስ እትጋፈታምቶን ሆገና ቢሮ ጎድናሌፊ ቡልቺ ሰማጋላሌ ከብሮን ኬሰቲ አርገሙ ገመካኒን ገባሰ ፍንፍኔራ እስክንድር ፍሬውኑ ኤርጌን ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ጉያቦሪ ፓርላማ ቢየቲ ረተርገሙዳን ሙደማፊ ታይታ ራቡሱ አከሱማስ ካቢኔ ኬሰቲ ጅጅራ አንጎ ጅሩ ለብሱፍ ጅሩ ጀደሜ ገማ አኩመ ከናን ሚኒስቴሮኒ አንጎ ረጅረኒን እትፉፋን አኩመ ጅረን ከነን እትጋፈተመ ጅረኒራ ከቢሮቲ ጅጅረመን ዮካንሞ ከንሃራ ሙደመን ኢፈትህ መሙ ጀደሜ ኤገማ ሙሚች ሚኒስቴራፊ እትአና ሳኒ ደበለቴ ለኮፍሲ ሚኒስቴሮ ተካቢኔ አመጅሩ ሶዶሚ ተኮዮተው ለብሲ ጉያ ቦሪ ረጋሲ ፈሙሰነ ቦደ ለኮፍሲ ኩንገረ ሶዶማቲ ገዴ አከቡ ኡኒ ኤገማ ገመካኒን አፋያ ኢን ፓርላማ ኢትዮጵያ ኦቦ አባዱላ ገመዳ አንጎ ሳኒ ገዲሱፍ እየተገልፈተኒ ሀገ አማቲ ረረኤ ዮካኒሞ ለፈራርኪ ፈታቱሬ አመ ፉዳታማ አርገቹሳ መደን ፓርቲ ቢየቡልቻ ጅሩ ኢብሰኒሩ ጀደ ኦዱገባሳን ኬኛ እስክንድር ፍሬዮ አንጎኒ ኦሮሚያራ ሞቱማ ፌደራላ ኬሰ ሆጀታቱራን ላማ ጀቹን ዶክተር ነገሪ ሌንጮፍ ዶክተር ግርማ አመንቴ ገረ ቡልቺሰ ሞቱማ ኦሮሚያቲ ጅጅራሙን ሳኒስ ገባፈሜ ጅራ
kun radio sagale america saganta fan oromoti bombing kale samoyale gandadu wala mananno bufata konkolata tidarbata men walqabate harana monne lamato annajala olusani policin moyale beksisera policin ana moyale commander nagga sirbi namonni qabaman kun ammas bombi lama walin qabamuf bodarras dabarfamani harka command post itti kennamu himan jiraattonni magaala moyale magaalatti keessa sochinomtu akka injirri himani gargar silamile miidhamaniif intaasifamne jira julle beeksisaniiru bulchan moyale gandadu walama obbo kulu galgalo lakkoobsi nama due afurgahulle himan ittanaan bulcha biro communicationi ana moyale obbo waqo afatummo jarri hidha qabame kun ajaja ibba fi kumala warana ta'e ojjecha bahe am harka warana mootumma jira jedhan halella kaleesaatin gabaya sabaaf sablammin itti bahe keessatti bombin nama fixe jedhu galmo daawitiif suraaq qindeesse
kaleessa moyyaaletti bombii darbatanii namoota afurajjeessanii jaatama oltaan madeessaniiru jedhuun kashakkaman namootni lama har'a to'annoo jala oolu waajjirri poolisii aanaa moyyaalee beekise komandar naggaa sirbii namootni kun ammas bombii harkaa waliin qabamuu isaanii himu
ትላንትና ጠዋት ላይ በሚስዋን ዜኖች ላይ ከክልል አምስት በኩል ከሶማሌ በኩል ቦምብ ተወርውሮ ወደ
አካስ ጀዱ ኮማንደር ነጋን ከሌሰ ገነመ ነሙኒ ናኖ ሸኒ ዱፋን ቦምቢ ደርበታኒ ነሚ አፉርዱዌ ጃተሚ ለማ ኦልማዳኤራ ከናኒስ ሸከማኒ ነሙኒ ለማ ሁምነራያ ኢትሳቲን ቷኖ ጀለወለኒሩ ወቸ ከነ ኢሳንቲ ጎደ ጀደሚ ተሸከማ ሀረሌ ቦምቢ ወለኒ ከንቀበመን ከነስ ከንቆረቱ ሁምነወረ ፈድራላቲ እጋ ዱመሳተኝ ከይላሉታ dimma kan irrattis dabalataan suuraa halake itti aanatti gaafatamaa wajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee obbo Waaqoo dubbiseera.
Poolisiin ammoo baraayyuu ajandaa warra bakka uummatni keenya baay'ee jiraniif bakka bombii akkasii sun dhoosanii balaa dhaqqabsiisu waan barbaadaniif kalee bombii dhoosanii bombii suniidhaan uummata nagaa nurra fixanii jechuudha.
Bombii keessa darbatan?
Liyyuu poolisii naannoo shanii darbate jechuudha.
Eessirra darbatan?
Naannoo sun beektaa naannoo buufata konkolaataa. Ganduwwal amma iddoo mannaara jedhamtu naannoo sun gabayaadha jechuuf laana miti darbatan kun gabayaa naannoo sun jira uummati baay'inaan naannoo suniitti uummati kun cufti uummatu bakka gabayaa isaaniitiif bakka hojii idilee isaanii irra bobba'anii jechuudha.
Namni madaa'e fakkeenyaaf jaarsa argitimoo jaartii argitimoo nama akkam madoole keessa nama akkam argiti.
Naannoo gabayaatti sun irra darbatanii jechuudha uummati ammoo achi jiran baay'inaan uummati ganduwwal amma buufati konkolaataalee naannoo sun waan jiruuf uummati baay'inaan naannoo sun hin baay'ata jechuudha. Namni jaatame afurii irratti miidhaan dhaqqabe warsuun keessaa gammaan namni du'e nama afurii du'e jechuudha. Bombiin sun achi dhoote namni isaas hundu nam tokko warsuun keessaa ammoo war kiritikaal ta'an qabeessa rifaarii godhan warsuun keessaa namni du'e karaa deddeebi jira walumaa galaa warri nama afurii jechuudha gammaan kanaatti.
Madooleen tun maaliin madeessan? Bombii qofuma waan dhibillee kee jira?
Madoolee kanaa kiisee karaa warri bombii darbate bombi darbatan kan jala nami mamma dai nan bata kalashille wari wasa ko pa ko pai wanjir kalashille ni jole dur ko tani jirani shubuti len jole dur ko tani yechura rasa sa fi bombi rai chura shubuti len ata yesi mirke chura e wari wan ko pai du me shale adda wan ko pai fada mun daga madani baka bombi ndo te rabatan nan baka wan nan no tuni tarka mulu nan nan bai kalashi dan fitani yechura madan kuni bai nan baka kalashi rai chura
warra nan fit sun kakkabane
warnan fitsuni kalesa kakabun dande ne ardalle ammo warri ammalle garawan su wambara tani fi darbachu fi ali kan godani ran namlam kabani tirani bombi dan
namila man kunennu e saduf
e namito kini shambal adana sanjar soidani to kolleni ajaja dibba ali adana leran waran somale ke zirani tura e warri kunini baka warma warana ka nanno to maleke so jatu e chura ya jajan ipa kuni namora ya tis bija ke sadurani irti fame gale je dani e irti fame war ra ya tis bija ke saduri galan ke sa waro tanan no takanjiran tren go dani wan karan uni ay no mi da turani fori kunin warum suni je da ya da chura ne nakya tiya liyu police mai chura
kana fu yu war kana en ummata kakkamma warana kakkab
makalaki kakkabe chura rayani tis bija ganama sati nanno sati sagir ratti isan baka kallati dan silat e fannan isani wargand duwato ko ummata manta namma gabaya afbay bayen gagand duwato ko nil nanno sanis kabaman sun ummati kenin bayin nan daldala fu nanno suni wali kabamu baka rayani tasbiya ka kabde chur
ames jirjare kabam kun
wari kabam kun ni federal policy ti kenani jirani na jere ode fannan argade namo makalakiya jiraachu sani nolwechu makalakiya kambechu
arda kam khay jirta nam lafti ar man khay jirti
ar lafti baka namum duwa wala wala ne chura wal magalati guyar da kan namum kale warri fit suna wala ole umniti warana mo rayani tus biya mo bajin nan wa magal ke jirtu kum mati lem baka wal ke sal le bayel le yaw
arra le magala mo yale ke su cina gase ken jir jiratun ni dubatu namonni mi dan ragais sirri takana misani ya fanni kan san kasan
ndiji baka alin ke jarnamu gaddeedu mufumata taanami deegar samani dukulleni deegar sargachu kabaanam madayelle zami tokka mootummaani warri mootummaalleen gargaar tokkolle kakennami finjiru jaarroleelleen nam tokkolleen baataniille akkam jirtan dandamattaniille nami edeen hinjiru nami cuftinu baka manumaatti kamadayelleen maatum isaaniiti waliin rakkachaa jirtu amma nageenyi ammaatti wanni deemu tokkolleen hinjirtu malee nami tokkolleen hujii tajaajil laabee jiraa jaaji matori wani tokka deemu jiran jirtu warrum jura madole hospital ke jirkan jalla waajiri fayyaa gargaaru jirmale summale waajiri fayyaa male wani tokkolleen ka hojjechu jira tokkolleen hin jiru jiru dhaabbate amma dir karaa fulaa amma keerrooni itto baansun dhaka callaa ciisa wani tokko hin jirtu amma kalaakiyumaa jidduu raayyaattis biyyaa jidduu nama jira
lakkoofsi namoota du'anii haga yoo na afur kagee yoo ta'u namootni kunis bakka gara garaa irraa dhufanii akka naannoo kana jiraataa turan bulchaan gandi balaan kun keessatti ta'e obbo Kulluu Galgaloo ni dubbatu.
Namni du'e afur ummata sabaaf sablammi jecha ummati amma namni du'ullee sabaaf sablammi kadhaamellee sabaaf sablammi fakkeenyaaf amma warra firaan keessa. Jamal kai dan kamri frane gumgeisa ni gadde bisani ni guraje bilchalle ni jolle oromo arfiti gazanyille ni jolle hadiyati obli kai dan jollu ma qara sidalate gudate
obbo waqwa fatos ajjechan kunin erga bara kuma lamaf sagalas jerka bi akatti jiru fi kananis jiratu ni rakkore jirachu himu
moyel gan khan wal daballa taatu bombi akana darbachu taatu warana taatu gan khana rakkona kana marro gam galte
agayum beekani waraanum kee jirraa jechuudha wanni anin arda agan tokkolam sadiedhe addaansii baas tokkolleen hin jirtu jechuudha baagume lama barkum lamaaf sagalii irra jalqabe agamma waraanum kee jirraa jechuudha
obbo Kulluu Galgaloo har'a namoota du'an afran keessaa Jamaal Abdullaa awwaalamu himanii namootni awwaala kanarratti mootummaan warra akkasiin nama ajjeessu kana falatti barbaadu akka qabu gaafataallee turanii jedhu
gurba heddu du'eettu ka rifraal eegum geessani hawaasa irra gaddeebisan isatti har'a awwaalame mooyyaletti awwaalameyyuu ummati ballaan ba'ee ammallee akkoi dubbata akkoi komatayyuu war kana mootummaan nurra kallatti qabsiisuu qabaa yoon ta'in ammoo mootummaan nu jidduu jirechaaf lakkisni malee ummat kana nu qabachaallee nuun guutuedha qeerroon teennalleen sunum qabdinulleen sunum qabne yoo mootummaan jidduu keen jiraate nu gargar nu dhowwe yookaan furmaat kallattii tokkoon kaa'een wani yo walile tubwani wani agasmara no dadabne akwan dadabani tille mitam wannan misin dufte bombi fa darbate wannu konin ededda nam lubbo nam baye kasi gala fa sudan de tmale e wan kana odomotum man kallati qafise kayi diyad ballan nu qab
hato male mas dergegoni magalati umni nege kabechi sukananno oromia negenya umata tiksayin juru chun komatu komi kana sobbo kullu namanani wan sirachu qabu jechun dubbatani bombin kale sadarbatame kun moyale fulara yanit sa jalqabbito tessa namota kudana jese chawa berrit diate fagenye kilometer afuri rattergama ajichana mota kudani sanani si motumma misin sutet sira yashanto anno jira olchu hime garu hagayona himannani sani ragan dabame wanjerun ittim pufinjirachu jiratto ni moyale ni dubbatu gabasa radio sagale america galmo david nairobi
gara mata duree sattaanutti naaceenu namoota gidduu kana mana hidhaatii gadhiisaman keessaa barsiisaa qanaasaa raggaasaa tokko barsiisaa raggaasaan yeroo mana hidhaa qilinxoo turan miilli isaanii lamaan laamsha'uu saarraan kan ka'e nama baatamanii mana murtii duratti dhiyaataa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Jaalanneen magaalaa sireetti bilbiluudhaan isaan dubbistee jirti kuno.
Ani ta'ee waggaa lamaa fi ji'a lamaa fi torban tokkodha.
Eessaati kan sin qaban yeroos?
Anaan kan na qabatan mana jireenyaa kooti bara foonama 8 gaafa amma jiru tokkooti. Manni kan argamu bulchiinsa godina Wallaggaa magaalaa Shiree kan jiru.
Yeroo sin qaban eessa sin geessanii?
Yeroo na qaban anaan fuudhanii gara Wallaggaa fa'aa maqaan deemaa geessanii kan na galchanii dhukkubsatee waan ta'eef iddoo sana ibsuu ni ta'u.
Magaalaa naqamtee keessa hidhamtanii guyyaa meeqa bultan?
Magaalaa naqamtee keessa kan hin bulee. Guyyaa shan qofaa kooti qabanii yeroo gabaa ture. Guyyaa gaafa guyyaa turoota naannoo guutuu dhibbaa aanaa kan geessan achi kan ture guyyaa lamaaf. Isaan booda kan gara Maakalaawwii nu geessan gaafa amajjii 18 gara 18.
Maakalaawwii keessa amma midhamtan?
Maakalaawwii kan ture ji'a torbaati.
Ji'a torba?
Ji'a torba guutuu jechuudha.
Jireenyi Maakalaawwii keessa maal fakkaata ture?
Jireenya gadi lafa. Ilmoon namaa itti qoramu lafatti namummaan nama dagatamu uumummaa kan itti dhabu kan namni dubbatee waan garaa isaa beeksisuu danda'u lafa sodaa fi lafa jeequmsaa ture. Maayikalaawwii jechuun lafa addunyaa namaa itti dukkanaa'u lafa namni jireenya isaa itti dhabu lafa namni waan barbaadu dubbachuu danda'u lafa sodaa kan butame olaantummaa diinaan qabatame kan naannoo sun lafatti namni yaaddoodhaan jiraatu lafatti namni jaartokko namummaa akkaatti amanee. Turuu hin dandeenye maayikalaawwii jechuudha. Kana keessa kan hin ture ji'a torbaafidha. Kan inni keessa galu namoota hin qabattu nama 11-12 ta'a. Inni garuu 20-22 ta'e namichi keessatti baay'ee kan inni kennuu eegumsa dhabuurraa kan ta'e kan inni keenya injiraan dabalaa kennuu ture kana keessa. Bifa garaan ta'e akka ture maayikalaawwii jedhamu keessa.
Reebichi faa jira ture?
Reebichi faa ammoo bakka jirru baanee. Kutaa garaa garaatti iddoo inni arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha. Hojjetus inni jiraattus namichi bakka bu'u hin jiru. Iddoo namni nama nagarreetti yaaddatu reebuudhaan kan inni gaafatan ture.
Egaa isin baay'ee mana hidhaa sana keessatti akka dhukkubsataa turtan miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtanii faa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame qaamni wantoota hojjetti fayyaa ture tokko rakkina hin qabu ture ijoollee humna kootiiwwan qaamni koo ibsi ture fayyaa kun ture yeroo hin qabani sana maqaan deemaa geessanii humna koo reencha ture miilli koo hadoodee ture otoo kanaan ture jiru gara maayikalaa yeroo na geessan miilli koo isa duraan ture namummaa akka sagadaa adeemsa ji'a koo walakkaa bira. Kan mi'a sirrii kan hin bare. Maayikalaawwiidhaa gara qilinxoo yeroo naqutti yeroo keessaa akka hin hojjenne kan na hojjetu ture jechuu hin danda'u. Kanaan kan ta'e irraa jira adeeme dhalchisaa dhufe. Kan nama kun fulbaana koo namaa fi kireessaa jalqaba kaasee ture. Hanga ammaatti otoo gargar hin jirti dhukkubni kun. Dhukkubni kun na qabee ji'a sadii guutuu otoo suuraa kana geessin. Achuma inni dhokke sana tursan qoricha mana waan tureef dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe na dhaqsisaa dhufe gaafa jasa booda jala alitti na jirtani walitti ajja tokko natti fe'ani jaataan kun mataan isaa gochaa hin dandeenye tureera waan ta'eef dhukkubni qaama koo dhuunfachuu dandeenya. Kanaaf beekee fayyuuf baay'ina rakkisa jira. Kanaan qoricha argadde kan fulbaanitti jalqabe gaafa amajjii koo torbaati dhukkubni kun nama hojjechuu dandeenya.
Asirratti obbo Qanaasaa. Miidhaan kun egaa isinirra ga'ee dafanii mana yaalaa akka isin hin geessine jettan amma rakkinichi miila keessan lamaan bira darbee iddoo kaan lafa isin dhukkubu qaba.
Miila kee kun lamaan faayidaa kennaa hin jiru. Kaartee koo mirgaa hojii ala kee jiraan.
Amma yeroo tocho'uu barbaaddan namatu isin tochoosa jechuu.
Ammaan iddoo baay'ee kan manaraa iddoo baay'ee kan kaasee mana fincaanii na geessu. Namadaa kan mana jechuun kan deemsisu namadaa kan nagaatee nama deemsisu namadaa kan nagaasisu namadaa nama deemsisuu hin danda'u.
Egaa isin duraan barsiisaa turtan miti?
Barsiisaan ta'e barumsi koo kan itti digirii qabadde seenaadha.
Digirii jalqabaa qabdu?
Eeyyee.
Eessa?
Qabdannee Addisaaba Yuunivarsiitii jedhama.
Waggaa meeqa barsiistaniitu?
Waggaa 33 barsiisa too miidhamee.
Umriin keessan meeqa amma?
55.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee shan hin qaba.
Amma egaa baatanii hakiimiin ilaalamaa jirtu?
Ijaalamne. Akkuma hin dandeenye maaliif deebi'ee deemuuf hin dandeenye humna namaa na eeggata waan ta'eef. Humna namaa tun socho'a. Humna qabu waan ta'eef yookiin baala hin deemu waan ta'eef akkaan ta'etti deemuu hin danda'u.
Mana hakiimii deemuudhaaf gargaarsa namaa namni sin baachuu waan qabuuf?
Eeyyee ofii deemuu waan dandeenye. Nama na baatu. Abbuma garaalaas na baata malee nama dhaabbataa na baatu hin qabuun.
Yaalamuuf immoo horii isin barbaachisu maallaqa qabdu?
Hin qabu. Ani waan hin qabu tokko illee jiru. Haati mana koo hojjettee mootummaa hin jirtu immoo madda galii hin qabdu. Barataa waan tokko hin qabeenya.
Jajjabaadhaa Obbo Qanaasaa. Jedhaa nagaan.
Nagaan ture nagaan.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanaan abuhaaru.
Galaanni gibee guutus laptoppi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laptoppi silbiibbi nama deemsisa. Galaanni gibee guutus laptoppi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftu silbiibbi nama deemsisa. Asosodaatee barana qalbii kuti gibee gaman jaalatte yeessanyii moote. Asosodaatee barana qalbii kuti.
Haacaaluu Walleessaaf hedduu galateeffannaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,580, 15,630, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.
Maasoko namni michuun qabne maasoko obaa dudubbata jimma jirtati qubaan si qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii qubaa guguma malee maraanne jimma jirtati qubaan si qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii qubaa guguma malee maraanne kan koolaphee sumaaf nuugiituma. Natti taate kakka suusii buna dafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu kan koolaphee sumaaf nuugiituma. Natti taate kakka suusii buna dafanii danfisu maasoo dabnaan akkamiin callisu.
Anni gibe gutus laktu bidiru na matesi sa Garan jala terra fu laftu stil bibi na mademsi sa Galani gibe gutus
The Voice of America.